Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajarotu tarawirtu bogi jande ga fandu hala Mamadou Samassi ko jam nyali sagrawe hediwe. Ardibe dire metama sanne men sabi machine bululoy jokolbe ngena yon totonobe omede larmi mali on wattu goto men jamare boni na wondi yeltude sabi rafndenagu. Titalan diam na heddi fa hande len nokuji yogaji leddi ndi soto burem ton wonko bilti tumtunkobe ndarli lamkobe fi dabariji. Yaltinde sifaji mudum fofu do reseaux sociaux ngaji yo jati wel yonki yogobe yalla ne bedoro fam ko dum sabi ben jawmudo le yewtere zoom sur dingun semekor yo men hande kikit altinere 20 mai 2024 woni noga mai 2024 bismillah sakrabe yimbe len jeno yo ben njahnobe tumbutu yalla juktitade e muji mabbe bamede e larmi malli mansibinama be masibinrama jabbe ben wonande jon e kaborde be anda ko hobbe non nyande alande dum do wadi ben masiba wada dum ben nyande alan odo masiba wada nyande woni sappo jeena mehdu do tollo gundam dire kikide mudum fufu sutrama be wada matu dire tun ardibe be metama sane odo kabaro e wattu goto men to masina ton le lamu segu larme mali no tike mbem bonandaji dum hippugol lo jon e kabor mamman baba kunta heban wonko hawti dum fuf kedo fasango umar wagalu
ngel do mobel ngel sukabe gonno e mudun yimbel jon e kabor nangi ngel sunabe ngel li ladde tobe bari sukabe jokolbe jeno yombe fru so be joppit so fer mobel ngel be do sukabe na gandino wadoyde doddut natu gole arme ko do war hore wada ko yimbel wonbe to tumbutto anon gonti suno kolli metti mudi an sanino golle o wori kanko jokko dido bo mer dire Ablaye Sidy Cissé o holliti wi dire waawa yegitinde o do golle fa abada dum taydi foto tumbutto heddibe wobbe kambe wadde doddundu njottigi ton lati di fu njaltinama yalla o do nokkana rene to masinato bete handen dade malfe immini be ton sedibe wonbe tobe kolliti wi arme o kany ruditi bonana anil o wadede fewde mudun o do bonanda hosi wadede fewde mabbe dan denger wonde tonde nokkumo noddir ton ke bozo sedi wonbe tobe kolliti wiide maybe ngadi le hen barmube du ngadi le hen ngaddam le sud dogotorore to masinato wattu jono arme o wadaydo hen communiquer ta fen
ben kabaru de nawtu boni ton na heddi fa hande latade tidalla moko den sabi mudun fedde junande sabi yirwere boni wadi wadno dango fawde lam ko be yalla bismuri kambe yimbe la njaltube keddana Hamadou Diko kango ni kumno kabaruji de do fedde
boni noko ana mawi sanne yimɓe ɓe ana kewta ñamdu keɓay inen tigi kalis mumɓe ma ñamdu wala nokku on yimɓe ɓe fo ana ada boni ana jaa donza mais fay fa ada boni jaa donza ina ngaran nokara nokara e boni kilongaji nogay e joyi ɗum ka a yaran koyde ko donza e boni kilongaji capanɗe jeenayi e joyi noon kadi jaati yimɓe ana ada boni fade mumɓen yettade nokara koyde ana kawra e yimɓe be nanga dum men do law o majiri be non jati andaka fa hanen to woni
sekrema tuta kala mo du ko wari banga be be facebook kany x don twitter kido jabu sam bangal men sarti ben fusugol fedde sadi wonande men commune woni tribunal commune bamako den do tribunal o salaniki ministere hagitere lamu jaba fusude parti sadi wattu goto dun ben sam ben yaltinama jawabu kabaru sariya kanko kabaru sarti kanko isa chen fakaba sisoko den no kanko dunke lugoto do wolti wadde udete du di prison joni du hitande wata le prison goddo o kay hitande goddo wada dum tsagal soni o wifti kono mudun o jukete yamadun yoban milioji tati sefa fande le kawru dum ben na wara bodde yogaji hande to naratun burem tukani tumbutu jalla jam taykama le nokuy di fuf jamare ben tumbutu hana yalti wadde rangaji yalla heban jam le pompongaji ngodudi do yata fi tsagalte laaji den no ndardi biidun sabi bonanda machine suma jep den no holisira bangal kado titalla kanko Isa Umar tugal mum ko ben kado fastango sita sidbe alcc
le gene burem titalla lafi jankum mata ton boutiken sedan Sudan dum holliti kanko Abdul Kasim Sanogo jokko Amiru homine kabaruji kuleji nyamtedi fatade Jean e Kouran en nanan modon
a travers la Croix Rouge
les faba mu ya Croix Rouge leni mali mi kibi groupe goto ga on do groupe wala sembe sanne pamre pomponage amé didi pompe tout ce que le goto tam o wauto ta o won momi nawto to fam ndoka ndiam dede yogaji
e par secteur
le geni tumutu tiida lafi Jean yartada ana mata on ko sanne ana tiidibe heba Jean rubine watti joni
eden jia bete fu rawbe anandoni so ngaji mu en ebe jogi bidon ngaji mabbe suka mabbe an jogi tiagal mabbe nyalo mo hande o ndiyam hana lata de hunde tiduna hebude jude yimbe
gollidrare humne kabaruji jan on nuko ana wonde gollide fa hande de gennini mahamadou touré horejo ne gollidrare
lamu lindi han hokkune men bawde dimi gollirta forage ngaji nay tamon dimi jogi dom gollirgal keso ngoro mu inde station mo ndiam mu intele mu dum o ana dom mu wondi jukitaade golle
jamaare ko heemudo holliti first jan hebatagen facturingaji mabbe coggum mudo yafe fa handen
to yoruton mublaji transport kewdi taw law mum en tacciama wonade joon en kabor be andaka hobbe non nerno wi seeda fuji be fuyi ke ben yimbele be fuf fodi mabbe sumude dun ben skartongaji skrati kewdi dun do wadi nokku ngarwoy jallube saba ben kanye severi den no fuf le circuit yor lam muti holtam vidi kay rewbe suka be ben bas fuf be do ko gambe jamarande ndardi lam ko be fide dabare den nuku
Sijo Tamani, yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faba mudun ittira leele de gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kanyum Union européenne et coopération espagnole.
Yotame de vision vérifie hande no yudo kabaru ben mahugol ciudi villa le Mali yala de bedor famu kedana ko ban farma ta ko joodi fustango sita sidibe
Li o video goto yeho e second ngaji cewantade jetti do hello TikTok ayan bedo holitalle mudun suudu mawno wotru ana mojina bangi mayo ayan fa handen ana winnale on nuku widdu yo projet keso wonde jian leedi Mali ayan deso leedi Mali jati ana nasa hen gawatta hakile hende dum penen sabi dum nuku nodirteedo amali Island leedi Dubai o yo projet mojinaado to kango nodirteedo Amira Jiwani kango no horejo walle ko nodirte Priko e Amali pro Percy cegal lugangoji amen me bi hakiga o video do hello Instagram wadoda inde Farouk Sied kanko o lamdama to golla nukunodirtedo maydol est economy do hello goto to kabaru yette Amira ana hollita wi Amali ana ja e projet nodirtedo Amal Espoir kanko ka e mini ko goto wonko mujjini o entreprise o societe ana jogi vilangaji lobbi e inde kiliamu en le o projet be wontone ko yata vilangaji noga e nay le leedu Dubai le nukunodirtedo Palme Jumeira e Atlantis Ville Royale micinde wi wana fuko happy leedu malin kay o projet
yatra meɗen wonde ɗo woni zoom sur no yowi do yimɓe le ñiɗɓe sanne matede do réseaux sociaux ngaji wala kal kulentere yimɓe fuf suuɓe cuuɗata ɓe jaltana fuf holta jama o ndenno elan ɓeɗor famu keɗɗon hoɓene fatiyatare fatimata dambele ɗo fastango Alsisi
yimɓe yogaɓe kañum en ka mangu ana e mu em sanne faɓe jottoto ɓe tewtata to komi gatta e aduna mabɓe fuu ɓe mamam fotongaji muɗum ɓe jeeya ɗo beme ande to jamila yo goto e hakkude mabɓe oɗo suka debbo gurda muɗum fuu ɗo beme ande to woni sato o ɓamam foto ngaji mako to o gollata o yoppado beme ande to so yehi lumo ɓamam foto mo yoppata ɗo beme ande to nokku fuu to ɓe tori a tawam o ɓamam foto muɗum o yoppado beme ande to fuu fa o hollita yimɓe ɓuri fuu wayɓe makko no o wurdata kanko ka ana moƴƴi le galle gindolankoɓɓe to hono jamila ana tum kanko marama yaya le galle to no jiɗa téléphone makko e joɗi makko fuu photoji ñamduji o yoppata ɗo beme ande to si ñanduji belɗi fuu o wiya ana heɓe to gindolankoɓɓe bange mabɓe kamɓe du ana yimɓe ɓamoɓe photoŋaji sukaɓe heyɓe dimaɓe kaye inniraɓe muɗum na du worɓe mu'en tawi fe ɓe jalta e tafom le suud doctorore ɓe joppa ɗo beme ande to hono no mbawɓe haala hollitiri wiide cuuɗiɗo tan wawi wadde gurdam muɗum no weliri
eywa alisaɓe cawro ɓe joppa ɗiɗo golleji sakkaɓe pamɓe kattene kabaru wi hannde miccitan tan mbawi sade fomfitade banggal wiyamo 37321 mawo jeydu application sotomi banggal play store ɗo seeɗa yewtan meɗen magasine yotre meden magazine hande yo gouvernance citoyenneté der non yewido kabaru men kawrtal roobe habbo yurgo men dum do wadi ewde sappo joyaade sappo e jeddi men ben doni le ndudo leru me bamako do yelande bedro famu kedan nako banen musammadi suko e ramatul haydara e do festango min alcise un kirijo yelaji hawru embe huntande hore dat dabireji habo yurku yawinde golleji sariya e do haybugol umputobe golle o be jeli dun yo sembine bodo golle kala kinibe dun e do kaki goldirdo mabbe habo kabar mudum horejo e nakum ni do huntangol hore o do projet o madame di sendap top na yeli jingande kabar mudum sere lamibe malibe yalla ko hawra do mudum na watane hakillo
jababuji bangudi e le golleji di do gube wadi an hollita ele odo bato wiide rewbe kanye worbe annibe jukkitaade imadaraaji di wayi fu fa haba yurukuyuruku yude ne leedi amen di jaati won leemudum ko hollitaale odo bato waram latal sababu e juude amen nabirde yeso golleji di min gondi wadde bangal hawre yurukuyuruku min garam wadde imadaraaji du fami kumpintina jamande yelab keba waytirde taguuji mabbe
dental bale e pelle halna en kumnide habo yurukuyuruku e talka kule mali nangonno e kawtangal e wisese general dentangal madame ada jawara en hani jati sembine retingul robe e golle amgul aniaji e joglo lobbo lam
c'est 3 jours
balle tati de imadraji ngada di latige sababu e juude robe fayoto sukabe rewbe andule hodo woni golleji noddirtede yuruku yuruku wam hakilaji dimi quality bi dam be cembina bawde rewbe yalla keba wotirde lati kandi jokkede fa yuruku yuruku o habbe dum latto sababu e joodmabe andude hodo woni darde mabbe ele ngodo haa
la corruption
horube be hulti wiide beltkon sonne golleji di be beedi wiide dum do dental golle yalla uutude sonne nambaraji fawde robe e surbaabe
koma denoncer
hono wulti gol yuruko yuruko wadirte homo hannete dum min paami dati kande jokkede bangal dum fu ko mi andinaale nyaloma hande o waram latal sababu e joodi amem habude no wodiri yuruko yuruko mi andi imadaraji gondudi wadede fa dum habedu fa yuruku yuruku haba mudum heba lawol wajibi kina kana ko be tawre anniya mudum sariyaji pamadi bangal mudum du tabbe
effective the test
ministre kumni do sariyaji holti bide ngal do kawtal ngal yaade jati imadraji guldurde makko dum woni faba ele sembungol halaji totundral hakilaji kasindina butugol rafipotal robe surbabe le mali mamudu kasugi micintini bonandaji di sambinta yurgu yurgu
pande hitan 2005 warde 2019 lam leydi mali ko buri milliard ujinere sefa woni ko borra sabi yurku yurku tawede darne mo be jogi bangal habure odo golle fu rewbe ka ko hewe mu em fu darne mu em ana fandi e nokkulato anniyaji bangal habure dido golleji bamete e be gondi fewde ko hewi du fu e yano ngoji e le imadaraji be ngadanta leydi ndi
ke jado leydi canada gondo le mali nicolas simar yeli yongal do kortol lato sababu jukita golle le habo yurku yurku e club nandaji le mali mistan wiide dun kembe euri cote d'ivoire benin burkina senegal e mali totondural hakilaji di na jogi non do kuteji yurku yurku fewde mbirki cellal kabaru saria e dati modidi